El Capo.
Hold up, wait a minute, wait a minute. You let him call you a flow. I'm a shot in my soul, me channel. Wait a minute, lines,
Zimo,
style,
Zimo,
booms,
Zimo,
high,
Zimo.
Sit back and relax, enjoy the mind. Super kwenye maya ya
El Capo.
Living life like this. Wapa namba moja toka Afrika Mashariki. Na naweza kujaza beat E like this. Let the upper rapper wako to speak to please. It's a new word. Stanguliza pesa mtanguliza too girl. Na kama sile vaza kumbasi kusi do like this. Wande wana shinda wana kimbilia police. Kama jeshi na pelega mchaka mchaka. Na kama tatumataja kwenye pango na wasoka. Takabisha na mchaka minu zee. Ustaza kabisa na easy level I said. Mina chef game, it's fake fame. Mina pimp game, domana miaka inazidi kata. Mina maintain, mambo bang bang. Kama hutang, nafungua milango wengine nipo teni nyuma hang. Mingo German do touch. Tricky zangu ngumu ata kusearch. Game na tafuna kagamza karach. Ladha kiisho na joka mabang bang.
Hold up, wait a minute. Wait a minute, you let them call you a flow. I'm a shot in my soul, me channel. Wait a minute, lines,
Zimo,
style,
Zimo,
booms,
Zimo,
high,
Zimo.
Sit back and relax, enjoy the mind. Super kwenye maya ya
yeah, living life like this. Rule number moja yangu ni kuishi to peace. Naishi maisha yangu bila mtu kumplease. Spendi kabisa kuentertain to shit. Skudupuki kama kitu sikujui. Na siro tuna mtu baya kiri aza kui. Na nikipika kime amenishi misijui. Kupada usudo siku danganya na weza kukwa kuwa chui. Chinya maji kama taa. Nikibuka utashangana wachao mezuba. Wakizi ndukani kwa far. Wakijaribu no matajari bari meja. Kukana na weza kucheza PTE like this. Alegeza na chizo limi wake like this. Kipi titoro maniga tisanga jitoro leo. Nana najua tomora kuno kutamele toro strike. Kama na weza back. I talk your back, I can kiss my back on your back. Talking to you, I'm in the best. Me the beast, me the G, to the E, to the N, to the I, to the U, to the S. AY, all the way from Tanzania, East Africa. Z,
I'm out.